This is an MUT Radio podcast.
To remind you, today we are being joined by one of South African gospel singers, Nqobile Ogle.
Ogle. Yes.
Okay. So whose voice and message have captured the hearts of thousands across the country and beyond. So she arose to prominent through her powerful gospel cover performances on TikTok, where she has built a following of over 98,000 followers. But her artist intends far and beyond social media. So Nqobile will tell us more, starting from who she is and where is she coming from. Nqobile, I greet and welcome you in MUT Interfaith.
Thank you so much. Thank you for having me.
You're welcome.
Yes. I don't know if I should introduce myself.
Yes, you can. Just go there.
Sorry. Kamalam Kungobile. Maga Okle Isibongo. All the way from Potchefstroom. Mthwalume. And now in Yasemfazazane.
Okay.
Yes.
That's got color color again.
As a color color. I go good there. Color color.
When I'm a pambi, I'm going to say, Dolope, Noma.
Yeah, ngaphambili. Ngaphambili, yes.
Inkulu Mthwalume.
Inkulu kakhulu.
Okay, all right. Thank you so much for being part of the show. Usuka kude.
Yes, ngiyabonga kakhulu.
Okay. Yes. And to tell us about your background, mhlawumbe ukuthi ekhaya ni kanjani, mhlawumbe uphume ekhaya elikholwa, that is why nawe namhlanje sikubona ke uyisihlabani kwezomculo. Mhlawumbe nje mongasithatha nje usibeke lapho based on indaba yakho ne-industry.
Okay, ngizoqala ukusho nje ukuthi ekhaya there are Roman Catholics.
So, okay.
Yeah. Mina ngakhetha le enye inkonzo laba basindisiwe because ngathanda indlela ekudunyiswa ngayo, ngabona ukuthi ngiyahambisana.
Iyakuthinta, ifike ithi khaxa.
Ngiyafitha kahle.
Okay.
Yeah, so ngasho ukuthi umculo nje ungaqala lapho kahlahle ukuthanda kakhulu esontweni because I joined a worship team ngaba exposed kubantu enkonzweni ngakwazi ukuthi ngime phambi kwabantu yabo ngaba nokuyithemba nokujwayela
wakhula from there.
Yes, ngakhula nje lapho. So
mangabe kubona ekhaya ukuthi hawo lo mntana wethu thina singamakatholika la ekhaya kodwa manje siyayizindlela acula ngayo ukuthi angiyona le thina esikhule ngayo mhlawumbe wayithola isupport noma mhlawumbe wathola ukulwisa from the family.
Ngeke ngisho ukuthi ukulwiswa but akwam like kwabanzima ukuthi bamkele because nje khuliswe ngikhulisa ama Roma mina.
Yes.
So akubanga lulu ukuthi bamkele ukuthi ngiyashintsha ngithatha enye indlela. Even though ngithathe lenye indlela but bengisayihlonipha inkolo yabo nendlela ekwenziwa ngayo izinto.
Okay.
Kwahamba isikhathi ke phela bangamkele ukuthi okay it's fine shuthi ula ula kahlahle vele shuthi la khona la kumele abe khona.
Akumele abe khona.
Yes.
Iyiphi into mhlawumbe yayiqinisa wena ukuthi noma ngabeke kunjene ekhaya but ke mina ngizizwa ngalendlela ukuthi ngiyayithanda indumiso so into ayikuseka ukuthi ke noma ngiyithanda kuyenzeka ukuthi into uyithande but ube novalo ukuthi ke uqhubeke nayo wena yini le ayikwenza ukuthi uphokophele ukuthi ngiyaqhubeka ngiyarecorda ngiyaqhubeka ngiyazi sokha kulendlela le ka Christ.
Mbuzo wakho.
Is it a prayer kenza kubumthandazo namhlabhe kubukuthi nje vele sedlili indaba kaKristu awusakwazi ubuyele emuva.
Ngikasho ngithi hayi ngathatheka.
Okay.
Ngathatheka like intshumayelo ngathatheka.
Oh yeah, izwi.
Izwi nje ngathatha yona yonke into that's concerning uNkulunkulu kule nkolo engikuyona.
Okay.
Indlela abenza ngayo.
Yes, wayithola ne support khona ekwenzweni.
Yes, ngayithola support kakhulu, ngayithola kakhulu.
Ngicabanga ukuthi kuyakwenza ukuthi indlela ibelula ke mazofika phambili abantu okhulubi language efana nabo nabo bakwazi futhi ukuthi bazotshala izinto zokuphila kuwena.
Yes.
Mhlawumbe ukhona obukela kuyena ke kwi-industry ukuthi hey ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi ngifane nalomculi noma ngiyafisa ngisebenzisane nalomculi. And who is that?
Dumi Mkokstad.
Okay.
Dumi Mkokstad, yes. Ngiyawuthanda kakhulu umculo wakhe.
Uyagqugquzela
kakhulu kakhulu indlela abhala ngayo. Nje uyena no Bab Benjamin Dube.
Oh yes. Yeah.
Askethi ne?
No.
Kodwa ke nje siyabonga uNkulunkulu ngakho lokho.
Yeah.
So ke amaqece akho khona elilodwa ke sitholi la. You've got a single noma i-album isalandela.
Isingile khona ngikhiphe mhla ka 27 February, then i-album iyeza mhla ka 27 kuyona lenyanga. I'm very excited. I'm looking forward to it.
That date is noted.
Yeah, please do.
Okay. All right. So into engifisa ukuthi ngiyazi ke manje ukuthi mhlambe ke kukhona indawo la omenya khona ngomculo. Mhlambe ke uyakwazi ukuthi utholakale mangabe khona abakudingayo. Noma ke mhlambe ama imshado, ama concerts, into ezikanjalo nje mangabe kukhona ulalela uthi ngiyafisa ngelinye ilanga ngizwile umculi ka Oakley, but then angazi ukuthi ke ngingamthola kanjani, mhlambe iyiphi indlela angakwazi asizakale ngayo.
Okay, ngiyatholakala nje noma ngabe ungidingela iphi event. Ngiyatholakala enambeni ethi 072 172 191 191 2790 2790. Yes.
So ngikubuza ke before khona umlaleli lapha ekhaya izokwazi ukuthi ke ayithathe now because siyeza nela isikhathi esinye sokuthi ke uphinde futhi uyithathe ke inumber by the end toward the end of the interview. Okwamanje ke sathatha futhi iculo lakhe ke Ugly, and then ke siyabuya ke na kanjani sisho ke ukuthi ke baba siyabonga nje ukuthi kunabantu abancane abakwazi bakudumise ngamaphimbo abo letha ke nendaba ezasezulwini. So ke siyabuya ke sithole ka the challenges angena kuona ekuhlanganiseni kwakhe nama glorifications awabonile endleleni nesifundo nje, the word of wisdom kubona bonke abasafisa ukuthi bafane naye. Right here in MUT Interfaith.
Oh,
You're listening to MUT Radio.
Now you can't even hear God speak to you because you didn't have a breastplate on. The Apostle Paul says holiness is your breastplate.
Our time is 45 minutes after the hour of 10 here in MUT Interfaith with me, Nobuhle Goba. I really appreciate abazalwane that are confirming ukuthi ke bahlezi nami nje.
Catch Nobuhle Goba on MUT Interfaith every Sundays from 10 to 12.
You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Kamuka ke nake laphaya kusenguye uJesu by Nqobile Ogley right here on MUT Radio, Shape and Own the Future. Ngiyathanda ukuthi ngiphinde ngimbingele ngimamkele ku MUT Interfaith.
Yebo.
Amen. Ngikubayela khona nini?
Hayi angibashala.
Okay, I understand. So ke ukutshela nje umlaleli ke lapha ekhaya uthi ngiyayizwa ingxoxo ka Oakley and ngiyayizwa le voice ukuthi ke mncane kodwa ke usengenile kule ndaba le kulomkhakha lo wezomculo. Mhlambe ke zikhona ingcinabo ohlangabezane nazo ongathanda ukuthi sibikele ngazo ama challenges.
Yeah, akhona.
Okay.
Akhona.
What are those?
maningi wona but ngizosho nje a few.
Okay.
Okay, ungena nami emculweni ngingene ngisamncane. Ngisamncane manje but I was much younger than this.
Hi bo, ehe.
Yes, ngine ngimncane ngingazi lutho into engingazazi.
Mhm.
Yabo and like ngisho ngithi bengenayi idea ukuthi uNkulunkulu ina azama ukuyenza engisebenzisa ukuthi ngidumise, you know. So
yeah.
Ngisho ngithi izinto indlela ezenzeke ngayo izinto previously.
Okay.
Yes, azenzekanga kahle.
Mhm.
Azenzekanga ngendlela mhlawumbe mina bengathanda ukuthi zenzeke ngayo.
Mm-hmm.
Angithandi ukuzimentiona like zonke ukuthi kwenzeke
one by one. Okay.
Yes, but
nje bengekho easy
bengekho lula
indlela yakho futhi bengeveke ukuthi nje
imnandi no bengekho lula shema ngifuna uqamba manga
wakhuthazela from there.
Yes. Yeah, ekhambeni kwesikhathi because uma kwenzeka into engekho right kuba nakho lokho ukuthi ingathi uphelelwa amandla, ingathi uyakhathala. Kungifikelile nami lokho angifuna uqamba manga, kufikile nje isikhathi eside because ngeke ngacula before ngathula isikhathi eside. Ekuthuleni kwami isikhathi eside bengathulanga wahlambda ngithanda bengathulanga wahlambda kuhamba kahle.
Okay.
Bengithulile because izinto ezenzekile izona ebezilidela ukuthi kuze kufike lesikhathi sokuthi kuyathuleka kanje.
Okay.
Nokuthi bengizama ukuthi ngibuyele but ngingabuyeleki ngabathola abantu abaright because lento omculo ngathi ungathola umuntu oright okwena ozokuphusha because if uthi uzama ukuzenzela wena ngokwakho akubi lula.
Okay.
Yes.
Mhm. Yeah, noma ngabe ke bekukhona ke lokho mhlawumbe kukhona ke i-light ongayiqhuquzela ngayo osafisa ukuthi angene ukuthi nje mangabe ungena awufocus nje kule ndawana ukuze uphile.
Okay. Ngizosho ngithi i-prayer mina ngiguide yona kakhulu.
Okay.
Yes. I-prayer ngiguide yona wes cause ngila kwi gospel.
Okay.
Ngicula i-gospel.
Yes.
So it's not about like ukucula ukuthi you are just singing nje for fun but we are worshiping and we are praising God.
It's life.
So yes, and the word says ukuthi worship is the highest form of prayer. So sometimes mingathandazanga like literally ukuthi ngiguqe phansi ngithandaze I worship God and then somehow khona lento engathi unembeza ekuyona ekhuluma nawe eshow ukuthi no enza kanje ungenzi kanje le ekhuluma le kude le kubuye kube lula ukuthi uyizibe. Yeah, so ngisho ngithi mina yona engisizile kakhulu ekhambeni kwesikhathi
ekuthenini.
Yes, ekuthenini ngizama ukuthola abantu abaright nokuthi ngikwazi ukudisena ubona ukuthi umuntu ngimbone from afar ukuthi lo akazile kahle noma ngathi uyeza ukuthi uzongisiza but ama intentions wakhe awekho right. So ngisho ngithi umuntu encourage umuntu ukuthi discern iba the spirit of discernment. Ungayi ngalento ukuthi ufuna ukuba famous because uma uya ngale yonto uzolimala.
Spend time with God.
Spend time noNkulunkulu umbuze like uzama ukuthola ngalento ufuna ukwengena kuyona ukuthi usifaka kwini kahle kahle. So yeah, iyonto engayisho ukuthi prayer nokungayi nge mentality ye fame.
Yeah.
Yeah, ngokuya nje ukuthi wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Yeah,
kube neqiniso kokwenzayo. Isekelo nje is Christ.
Yes.
Ungikhumbuza ke inqobile izwi elithi we have to seek first the kingdom of God and his righteousness. Ebese lithi ke all these things will be added unto us. Meaning to say uma ngabe sihamba endaweni kaNkuluNkulu kubiza ukuthi sibe nesekelo esifanele, isekelo sika Christ. Hayi ukuthi sijahe kakhulu ukuthi sizoduma, sijahe kakhulu ukuthi sizothola imali. Lokho nje it is a bonus. Kuthi la ngama Christians sokubalekile ukuthi ke irelationship yakho with God kuba ukuthi iyona ngempela oqale eqaleni wenza yona kiyenzeka ukuthi abanye ke bakhala ukuthi bayabambezeleka uthola ukuthi umuntu athi nje kade ngafika kwezomculo kanti nje hayi ukuthini akalaleli
yeah
disobedience iyakwazi ukuthi kudelayise endleni kaNkuluNkulu kodwa mengabulalela kunga fast forward eka into efanele ngabe yenzeke in 2 years yenzeke within a week because ulale lile wahamba ezinyathelweni zokulalela umoya oyingcwele and also the word of God. So it's very important ukuthi ke uqaleke ekuqaleni kwisekelo there is Christ and then mase kuthi kokulandela usubo uNkulunkulu ukuthi inkosi noma ihlela mbelibheke wena kodwa ke kube kuhle ukuthi uphinde futhi ungivuse ngo 1 no 2. So this is MUT Interfaith besinaye ke la unqobile Oakley osakhona ke nakanjani nje after the song uzobe sebuye ke sesinikeza ke imininingwane ukuthi ke ama social platforms angafisa ukuthi ke umlaleli amthole khona imaphi and also izwi noma ke and also ama contacts akhe right here on MUT Radio Shape and on the future.
Sozena katazega mina ngozifile ngomthanda so Oh,
This is MUT Radio. Listen up. Shape and own your future.
There was Ngubeko Mbatha right here on MUT Radio, Shape and Own the Future. Our time right now is 10 minutes to 12. Isikhathi ke sondele kakhulu sithi nje khumu sithi inkosi thabatha ke konke okuhle kubuyele ngakuwe as the Lord, as the King, as the Master, as the Savior of our lives, of the Creator of heavens and earth. Angikwamukele ngikubingelele again. Sihleze sibingelela.
Yebo.
Angithi sibingelele ukuthi mangabe khona
ongenayo.
Naye abingeleleke emsakazweni.
So ke
yes, Nqobile mangase nje usithatheke usibeke ukuthi ke singawathola lapho music wakho. And also mhlambe ke mhlambe une manager okwazi ukuthi wena utholakale kuyona usinikeze futhi nokuthi ke inamba yayo ke ithini kulabo bathi siyafisa ukubhuka noma ke siyafisa ukuthola ke more of your music.
Okay, music kwami utholakala khona on YouTube, khona on Deezer, yes, khona.
Yes.
Kahlahle khona nje all digital platforms.
Mm-hmm.
Yes. Uyabheka nje unqobile okwamanje kusakhona isingili. Yeah, on YouTube khona ama videos amadala nje ayifakiwe, but ni album iyeza mhla ka 27 March, 27
Yay.
March.
Yes.
March 27.
Mm-hmm.
For bookings ngiyatholakala enambeni ethi
072-171-2790.
Yes, ithi 072-171-2790. Inamba ke bazalwane akusiyona eyami, eyomphathi wami, inkosi yami.
Yeah.
Yebo.
That professionalism, right?
Ngitsangusho lokho abantu bakwazi.
Yeah, kube clear.
Umphathi wami wesilisa.
Yeah.
Amen.
So thank you so much Nqobile for being part of the MUT Interfaith. Sathemba kunomlaleli lapha ekhaya osadinga ukuthi ke azi kabanzi nguNqobile, mhlambe kungenzeka ukuthi imniningwane imphuthile ubethanda ukuthi ayithole and assure ukuthi ke uyasibhayela lapha ya ku MUT Radio 6C 0681608832. We are also reachable on our Facebook page as MUT Radio ukuthi ukwazi ukuthi nawe uhlezi ke uyingxenye yohlelo lwezenkolo yenza isiqiniseko sokuthi ke uyangena laphaya kwiwebsite yethu uthi www.mut.ac.za/MUT Radio. Sinawe ke nechannel laphaya ku WhatsApp as MUT Interfaith okwazi ukuthi ke nawe ube ingxenye yohlelo ubandakanye.
This is an MUT Radio podcast.